kuni cheki 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 wacha kuni cheki. Shukuru Mungu wako katikia Mungu wako. 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 Ukihesabu kile ametu, kile ametu, huwezi tulia. Ukihesabu kile ametu, kile ametu, huwezi tulia. Amekuamsha asubuhi,
ni wewe ulimwambia.
Amekubariki,
si wewe ulimwambia.
Alikuamsha asubuhi,
ni wewe ulimwambia.
Amekubariki,
si wewe ulimwambia.
Sifa zikipanda baraka zinashuka. Hii ni ukweli, si misemo ya shuka. Sifa zikipanda baraka zinashuka. Pandisha mzuka, lipuka kabazuka. So turn to your neighbor, kama shukuru, get another neighbor. So turn to your neighbor, kama shukuru, get another neighbor. Wacha kuni cheki 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 cheki, wacha kuni cheki. Wacha kuni cheki 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 cheki, wacha kuni cheki. Shukuru Mungu wako katikia Mungu wako. 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 Excuse me, mimi nataka ku dance, jua amenipa chance. Excuse me, ati utaki ku dance na amekupa chance. Sifa zikianza, I'm the hot stepper, naleta shukurani, I'm that one lepa. Hey, mina tika ketepa, shukuru pia jamaa bana, wacha tempa. Sila zima zigino, sila zima zigino, toa jasho toa vigino. Sila zima zigino, sila zima zigino, hata kama shida bigi bro. So turn to your neighbor, kama shukuru, get another neighbor. So turn to your neighbor, kama shukuru, get another neighbor. Shukuru Mungu wako katikia Mungu wako. 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 Amekuamsha asubuhi,
ni wewe ulimwambia.
Amekubariki,
si wewe ulimwambia.
Alikuamsha asubuhi,
ni wewe ulimwambia.
Amekubariki,
si wewe ulimwambia.
Amekuamsha asubuhi,
ni wewe ulimwambia.
Amekubariki,
si wewe ulimwambia.
Alikuamsha asubuhi,
ni wewe ulimwambia.
Amekubariki,
si wewe ulimwambia.
Shukuru Mungu wako katikia Mungu wako. Shukuru Mungu wako katikia Mungu wako.